Patient music.
Just got it from gochoapp.com.
Coffee makes one, I bet. Remember menyifanya meamua my shopping twende wapi wichagua weekend ni kupeleke hello jua ratiba zitulie niende kukuchumbia skia nachokwambia gari nyumba nitakupatia wapenda pesa zangu mise na kupenda pia ia gari nitakupatia
show that queen what the man can do baby.
She call me the papito, aye. Slap the chicks, monga party, mosquito, aye. I got the hunger, monga nama appetito, aye. Pretty girl, oh face, nikunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu, aye. Order bubbles, monga ni adia boomu, aye. Bela kokuloa like a move with a broomu, aye. Welcome to the room, muli makumu boomu. Let me give you flashlight, monga company, I'm a boss. If you don't, top or don't, ni malonda ya ja party. She's my type, oh, city kamba pa magas. Dia lelo tiku kata gribe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe that might put you on a stretch. Kuku Fintes, baby. Ulivro mambo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekend ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Skia, nacho kwambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, mise na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show that queen what the man can do.
Uli vrombo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekend ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Skia, nacho kwambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, mise na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show that queen what the man can do.
From gochoapp.com.